do leydi Niger cuɓaaki ko waɗi duuɓi nan e noga e goho ko sakiti ɗin endan rewɓe kañum sukaaɓe ummatore hewɓe naati e majjum ɗo endan nder leydi saayi ngam batte ɓe keɓa kamɓe ɗu nokku suɓeede on endan ɗum waɗi dukonnani kamɓe rewɓe ɓe keɓi ko watto joyon maɓɓe ko suɓa laato conseillére en e dow sappo e jeɗɗon ɓen endam ɗum waɗi jaati ko kamɓe rewɓe ɓe gaɗi dental hakkude maɓɓe sukaaɓe ummatore madame Safiatou Abdoulaye kawon dow inde wurtingol bakaji rewɓe worɓe to endan saayi
waatu kulkanko
wakkati fuu mairie wattidaane e maɓɓe eɓe gara jaabaade de wuwa lanna ɓaale e huɓerde en no rewɓe kan en ɓuri warude de gooto nani habaru sey humpita bannu de yottake sey ɓe ummo ɓe jaha mairie ardiiɓe groupement rewɓe e orɗe pelle maɓɓe fuu no gara eɓe gadda du balla maɓɓe kan fuu e rewɓe kecorɓe gon ngam mairie kanta waawa heɓude motsola saɗormaaji ɗin en de himɓe laso noddaama gara sappo e joyo ɓen fuu tawte rewɓe noon ko watte fuude rewɓe juuɗe muɓɓen ngala nder ɗum waɗataako de goonga rewɓeɓen en no e waddude balla muɓɓenlay
fonde kulbo
eleyi cuɓaaki arande kiito rewɓe taton wonno sawirteɓe nder majjum joni ko cuɓaaki duuɓinaɗe noga e go'o ɓe jottake faa rewɓe joyon ɗum du konna no holla ko kamɓe rewɓe en eɓe dari nadde e politique o faa no woɗi yerno Hamsatou Boubacar gooto e suɓaaɓe rewɓe enɗen holliri
nder commune amen hannde men conseilléɓe joyo dow conseilléɓe sappo e jeɗɗo denno rewɓe tato goodi rewɓe no e bawɗe muɓɓen hannen du wala mo anna ko debbo kaw woni ɓaade gorko no waawi waɗude jahaangal goɗɗo du anna amman debbo de waalani suudu muɗum jemma gooto himɓe fuu no anna ngam cukaaɓe ɓen en kan en ɗum ɓurta suulude ɗum saabi ko nder commune on enda rewɓe e ummatore fuu e ɗum saawdira e maɓɓe nder fii yahdu yeeso fuu ko daarta burnal rewɓe e ummatore no watte nder sigila o
endaamiamiigidanno
nder commune on enda mo saayi rewɓeɓen endan kañum e worɓe fuɗa no gonno gatti anniyaji mumen ngam batte Allah e bayle lobbe gandle gurna ɓiɓɓe adamaɓe neɗɗo fuu waddan bawɗe muɗum e ballaga muɗum nder jogagol commune on enda
a yaaru leydi ni